najibinua, cheki mapo, najishaua, ananifanya na shine kama maua, wenye midomo midomo mtajijua.
Hey, 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 hey. Tunakukubali sana Bwanshem. Usimpige sister Bwanshem. We mpige picha Bwanshem. Yeah, amesha sema anakupenda na hataki kumuona wanakwenda. Amemwachia Mungu aliyotenda. Kawa ustazi majungu alipokwenda. Dunia imebadilika. Ni vyema mtulie msije kupata magonjwa mkaja kudhalilika. Pisikali iko ndani. Wanini wengine? We enjoy Bwanshem. Pesa zipo za kumwaga Bwanshem. Kula kujigaragaza Bwanshem. Welcome Shishi Gang Bwanshem. Shem. Hey, 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 hey.
My photo, photo.
Hey.
Photographer. My photo, photo. Photographer. My photo, photo. Photographer. My photo, photo. Photographer.
Yo, KGT mixed this track.